jamani. Kutwa mkucha mitani ujulikani harusini kwa nini? Peku peku wa peku watu ya mekushinda mapenzi kachukuliwa mwengine walia nini eh? Walia lia lia walia nini eh? Ikipigwa tiriri tiriri saula dera ona ikipigwa ulingo bayo ikipigwa bingiri bingiri yamekushinda mapenzi mwenzangu wanitatiza o mana kukwaza uwezi na chuzi lako chururu kilemba cha kilioni wenda nacho harusini wanishangaza we. Somo yako nitamweleza mambo yako unayofanya yajapendeza. Umezidi papara kijora chako chakara hata saluni uendi umeshindwa kujifura mwalia lia lia mwalia nini yeah. Anasema akutaki tena lakini umengangania. Anasema ujui mapenzi lakini shakaza jamani wewe
shakaza
anasema shakaza o
shakaza
penzi lako shakaza jamani yoyo
shakaza
walilia nini we dada walilia nini
yako nilana
walilia nini nauliza walilia nini
yako nilana
kuchukuliana ndio kawaida e
shangingi mbona wanalama
kuchukuliana ndio mchezo wetu jamani.
Takuweza wapi fupa umeanza muda hata kama ungeuza nyuma sirorote chama na amyo kori koko sakata dansi weka koko wanamuitaga gusa unashe pigia mboko kitore usije kikata kumuonyeshea ukimonaga mpore ebu mweke ndani wanakugongea yange ni shinda mapenzi ila nina moyo wa pekee. Yange ni shinda kweni ina moyo wa peke. Majaliwe yangu kumpenda, malipo yangu kutendwa. Tamaliza mafika ya kuni huna utabaki hola. Hana mana shukurani wana gani wapangana na ho. Tamaliza mafika ya kuni huna utabaki hola. Ebu tiririka, tiriri wabwanga tiririka, tiriri. Tamaliza mafika ya utabaki hola kumpewa sura kusikudanganye miji bwana unaipanga nani. Tamaliza mafika kuni huna utabaki hola ebu tiririka tiriri wabwanga tiririka tiririka.
Anasema akutaki tena lakini umengangania. Anasema ujui mapenzi lakini umengangania. Anasema uyawezi lakini umengangania. Unalia na shakaza jamani wewe
shakaza
anasema shakaza o
shakaza
penzi lako shakaza jamani yoyo
shakaza
walilia nini we dada walilia nini
yako nilana
walilia nini nauliza walilia nini
yako nilana
kuchukuliana ndio kawaida
shangingi mbona wanalama
kuchukuliana ndio mchezo wetu jamani.